on the melody. Cortex the records. Kula man alongside the villu. Yaka dan protect.
Mukama to simbi ya masabiri. Ayakala to chuke to dejali. Mukama to simbi ya masabiri. Ayakala to chuke to dejali.
Agamba mwana wange birungi bibyo twala kwetumupako linda mpozi kulwala asaba mufisize kukate kweyakutundu nyika wakasera katonda na nyirinsi tumusakukana yajani kweyita bana bani mukama tumujaga bujazi ngata tuswala buli lunaku netupala mefuta batamulaba ngebibyo twongera bilya.
Masabiri, ayakala tuchuke tutejali, tuenenye. Mukama tusimbie ya masabiri, ayakala tuchuke tutejali, tuenenye.
Katonda wangu mulunji, tata mpisa mumatumbi. Omutima n'omwoyo kwange bibyo nabikukwasa obisumbe.
Buli kimwe kyange kakibe kiki nakirekera kwe mukama. Abomaka gange ne bamulirwana by'oyagala babikole. Saba bukumi mu byenkola bamalayika bo banyambe. Saba tuswaze abagenda beebunza bagenda bavuya bekomerero y'ensi ekoma wano. Se mukama nsabe ntebe mu ggana lyo. Tule ne malayika z'enkumi nesime. Mukama tusimbye amasabiri. Ayagala tuchuke tutejali twenenye. Mukama tusimbye amasabiri. Ayagala tuchuke tutejali twenenye.
Se wama mukama bunobulamu bwange nabuku wakati sitani aswale nabekulumiza dalamba sekerete amasomo afunana enga gapatoke tebiraba amanyi gamupira cheyabikola twenenya tusasire ate bwakuwa mutonzo kola mu byobutebaza wowowo. Tebiraba amanyi gamupira cheyabikola twenenya tusasire ate bwakuwa mutonzo kola mu byobutebaza
nawekikusanyusa singa towazaala bawulira. Wakana chikwe kabya embuzi je walunda wetava maka olo ye katonda wo. Mukama tusimbye amasabiri ayagala tuchuke tutejali twenenye. Mukama tusimbye amasabiri ayagala tuchuke tutejali twenenye. Mukama tusimbye amasabiri ayagala tuchuke tutejali twenenye. Mukama tusimbye amasabiri.